quite a long time simulabako uwo mukwano Maria wafuka bichi eyasubiza nti talichusa nendowoza yakitegeeza naye kati Maria mwenzi mbuwali abulamu omuntu we yatambula nga mukisakati yajerega buterezi. She is not who she used to be, but why? Mpulira ebintu bimutabula byamugoba mu makage, but why? Batula n'ennimi zaabwe naye mu bikolwa tebakyuka. Nze nkyusa mu mutima gwange, tereza endowooza yange, wenva ku gwe nabeera ntya, omutima guno naguwani. Embeera y'ensi ne bwekyuka, sirikwerabira, siryegaana, ndayira sikirowoozangako. Olunaku n'olumu si kye ndowooza ndayira. Olunaku n'olumu. Lord, you're my guitar and my sweet delight. I realize I've compromised, but I gotta let it go, because it makes no sense if I'm still the same old man doing the same old things. Kati ulira sister, he's got talent yandi imbye bidala afune muwechimala tuli munsi yimba byansi byakuswaga ngabali abematiza. Uyo no sister yachogera kwaya lida yatusabira bigambo mubikora tebachuka. Kalira nkyusa mu mutima gwange, tereza endowooza yange, wenva ku gwe nabeera ntya, omutima guno naguwani. Embeera y'ensi ne bwekyuka, sirikwerabira, siryegaana, ndayira sikirowoozangako. Olunaku n'olumu si kye ndowooza ndayira. Olunaku n'olumu. Lord, I need you right by my side, and I don't wanna do this anymore. I wanna know you more. I wanna know just who you are, because this man that I am right now needs the grace to change. Njagala nkumanye Mukama, nkyusa. Nze nkyusa mu mutima gwange, tereza endowooza yange, wenva ku gwe nabeera ntya, omutima guno naguwani. Embeera y'ensi ne bwekyuka, sirikwerabira, siryegaana, ndayira sikirowoozangako. Olunaku n'olumu si kye ndowooza ndayira. Olunaku n'olumu. Nze nkyusa mu mutima gwange, tereza endowooza yange, wenva ku gwe nabeera ntya, omutima guno naguwani. Embeera y'ensi ne bwekyuka, sirikwerabira, siryegaana, ndayira sikirowooza ndayira. Olunaku n'olumu si kye ndowooza ndayira.